ee taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika ee magacooda loo yaqaano AFRICOM, General Stephen Townsend, ayaa sheegay in awoodda kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay korortay. Townsend ayaa tilmaamay in inkastoo Washington aan laga aaminsanayn in Al-Shabaab ay awood u leedahay in ay weeraro ka geysato gudaha Maraykanka, uu isagu rumaysan yahay in xarakadu ay awood u leedahay arrintaasi. Wareysigaasi oo uu taliyuhu siiyey idaacadda V O E-da waxaa noo soo koobaya wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
Taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM, General Stephen Townsend, ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay sii xoogaysatay.
It is my assessment that over the last year they have grown bigger, stronger and bold.
Waxaan intaasi ku daray isagoo la hadlay V O E inuu tuhunsan yahay inay awood u leeyihiin inay ku bartilmaameedsadaan Maraykanka meel ka baxsan gobolka, xitaa haddii ay ahaan lahayd gudaha waddankanba. Waxa uu yidhi Stephen Townsend, waxaan u malaynayaa inay leeyihiin awooddaas. Taasi si weyn loogama aaminsan Washington ama bulshada sirdoonka, laakiin dareenkeyga taliye ahaan wuxuu ii sheegayaa inay samayn karaan sidaas. Waxa uu sheegay in isaga iyo taliyayaasha hoos yimaada ay la kulmeen caqabado xilligan ka haysata Soomaaliya, kuwaasoo salka ku hayay amarkii madaxweynihii oo Maraykanka Donald Trump ee ahaa in ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya jooga laga soo saaro halkaas, taasoo noqotay mid khatar ku ah ciidamada Maraykanka oo waxtarkoodana u yaraaday. Waxa uu yidhi, waan dhiibtay taladeedii. Waxaan aaminsanahay in xogayuhu uu taladiisa u gudbiyey aqalka cad, waana inaan u ogolaano madaxdeenna waqti ay ku gaaraan go'aankooda, gaar ahaan hadda oo xaaladda Ukraine ay socoto.
With Ukraine going on, right? So
General Townsend ayaa waxa uu sheegay in ciidamada gaarka ee Maraykanka ay xitaa ku qasbanaadeen inay baajiyaan qaar ka mid ah howlgalladii ay la sameyn jireen ciidamada Soomaaliya dabeyaaqadii sanadkii hore, iyadoo laga cabsi qabo inay khayraadka aan ku filnayn dhinacyada ay qaybsadaan xilli qalalaase uu ka jiray dalka la deriska Ethiopia. Townsend ayaa u sheegay V O A in AFRICOM ay arkayso dadaallo Ruushka uu dagaalyahano uga soo qoranayo Afrika si ay uga dagaalamaan Ukraine. Waxa uu yidhi, waxaan u malaynaa inay taasi ka dhacayso Afrika, inkastoo aan u malaynayo inay u badan tahay in loo daadgureeyo Liibiya ama laga soo daadgureeyo. Waxa uu intaasi ku daray in dagaalyahanada Wenger ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe loo qaadi doono Ukraine. Townsend waxa uu sheegay in ilaa 1,000 calooshood u shaqaystayaal Ruush oo ka tirsan kooxda loo yaqaan Wenger Group ay dhowr howlgal ka fuliyeen dalka Mali. Madaxweynaha Mali ayaa beeniyey in kooxdaasi calooshood u shaqaystayaal ay yihiin. Waxaana uu intaasi ku daray in ay yihiin ciidamo ka socda waddanka Ruushka.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo soo koobayay wareysigii ay wariyaha V O E-da ee Pentagonka Carla Babb la yeelatay taliyaha ciidamada Afrika ee Maraykanka ee AFRICOM loo yaqaano General Stephen Townsend.